Aba kukumbio ulamu vategezeza nti ndwa dezama ugwe na dalalu yamiraze singo kutaba na batanaweza miyake etano mu Uganda ne musio na. Okusinzira kuba kukuba nobo iluvanyuma lwa butikitiki ana mubusatu waba omu anomu akutuko lechula decharu yamira musio na eranga buli mwaka abana emitwala atano bebafa lechula decheno kusema zinga wa Afrika. Bwabadde boogerera mu musomo okwata ku ndwadde ez'amawugwe n'ebimu ku bikujjuko ebyokujaguza nga bwe giweza emyaka 10 bukyanga kifawajjanjabira ndwadde ez'amawugwe ku ssettendekero w'amakerere ekitandikibwawo. Ku mukolo ogubadde ku ssettendekero ono abakugu bategeezezza nti bannayuganda 85% ku buli 10 bafumbira ku nkuna amanda ate ng'omukka ogubivaamu gwa bulabe gwe gusinga okuviirako abaana okulwala lubyamira n'ebiringa ebyo. Banoko deyo nechabazadde obutaagala kumalayo doozi nga bagemesa abaana endyambi mu baana ebika ebiva mu makolero n'ebidduka okwokya kasasiro nga kw'otadde n'abaana abangi n'abantu abangi okusula mu nju emu nga zezimu ku nsonga eziviirako ekirwadde kino okweyongera mu baana. Omukugu mu kujjanjaba endwadde ez'abaana ku ssettendekero w'amakerere Professor Victor Musiime asabye buli muntu okulwanyisa ebintu byonna ebiviirako ekirwadde ekyaluyamira okwegiriisiza mu baana.
Ekisobola okukola ekisooka tugezeeko okufumba mu ngeri etaleeta mukka mungi kubanga ekintu ekisinga abantu balina okulya. So naye nga bw'obanga tukendeezezzaako ku engeri omukka gye guvaayo wali engeri y'okufumba ekendeeza omukka, wali stove esaleeta mukka mungi, wali engeri gye bazizimbamu ebiyungu ne babizimba ng'omukka tegubeera mungi, wati yinza okukozesa gye bayita energy savers nga tukozesa manda mangi oba nku nyingi ebyonna bikendeeza omukka, waliyo n'oyinza okukozesa mu gaasi obwekisoboka singa kisobola program ne zijja ne zikendeeza.
Akulire bbanguliro ly'abasawo okusettendekero wa makerere Professor Bruce Kirenga naye asinzidde awo n'agamba nti makerere yongedde amaanyi mu kuwagira abanoonyereza ku ndwadde ezeekuusa ku mawugwe ng'abayita mu kubawa ensimbi n'ekifo we bakolera.
Which is the medical innovation incubator. This initiative is intended to create a place where we convert research findings into products and solutions. It is jointly funded by the government of Uganda with a starting capitalization.
Omukugu mu kujjanjaba endwadde ez'amawugwe okuva ku muliraano Kenya Professor Jeremiah Kyakaya naye asinzidde awo n'asaba gavumenti z'abaddugavu okwongera ensimbi mu kulwanyisa endwadde nga zino mu kifo ky'okulowoolezanga mu bazungu okubayamba buli kadde.